ngibangela kwalo masikalema uma ngifika mina lathu ehlangela kwalo masikalema izintombi ziyakhala namajita akhalesa amajita wezwa kahle thiso madelis awuyayidlali ngoma amajita wezwa kahle thiso madelis awuyayishayi ngoma wezwa mathelisi uyayidlali ngoma
Where's the matter?